Chizai. Pula boys. Pula, pula, pula.
Yo. 254. Ski. OTH.
Wanangia mizi end. Hakuna teme kutu trust. Tuko on bila cap, bila ganji to invest. No tip. Stories za kujifanya arrest. Ni mapet. Amwezi come wait. Wanangia mizi end. Hakuna teme kutu trust. Tuko on bila cap, bila ganji to invest. No tip. Stories za kujifanya arrest. Ni mapet. Amwezi come wait. West side
kimbra mpiko ndo kime division kyangu. Street ni K na bado tunawa elevate. Beef ni beef, falo sipunguze pace. Punguza mode nga mpigisho kidera. Namba ni jamia lakini hatukana ship. Stingo ni mingi venye nda wakana ship. Mtunei tunatisadi kwa hideout. Walibonga fuche sezi wanatungam. Natumedi na marad. Weni fala toka rabo wakifall tunarise. Kijana ni wa west side fully loaded. Fully out yo ukiblink weni fallen.
Ukiblink weni fallen. Wanya mizi end. Hakuna teme kutu trust. Tuko on bila cap, bila ganji to invest. No tip. Stories za kujifanya arrest. Ni mapet. Amwezi come wet. Wananga mizi end. Hakuna teme kutu trust. Tuko on bila cap, bila ganji to invest. No tip. Stories za kujifanya arrest. Ni mapet. Amwezi come wet.
Muki roll na mabuju skache phone when they missing. Zingine weka kanda cha kuletea my feelings. Mpaka kwa obsessed tuwe mtumie shilingi. Lugu wako ndiyo kwangia na niletea my feelings. Buda kunyo maji kata waba acha Moses. Masai toka raba patana na panga choche. Pengine weche jaja juta zima kama token. After metingana ndu unajua kurudi choche. Sundi wa mchela puna zima paka shoke. Hapa ndu kroko unajipatanga na ngodex. Na nilikukana erori ifike shoke. Samu kiwa mbaya mbele mbele utajikaza. Buda choka taka wana nyesha nani meno. Anko kula kofi wana dhani ni mchezo. Biz na marezi atu die wesa fisha. Pika kitu safi next time.
Wananga mizi end. Hakuna teme kutu trust. Tuko on bila cap, bila ganji to invest. No tip. Stories za kujifanya arrest. Ni mapet. Amwezi come wet. West side with the rest. Ola vip kino anytime uzip. When you pull up it the best. Gang gang no lead. Like a 61 name. On the top who get this. No dip, no dip. Like a 61 need no remix. You don't act them really. Love story make. Anytime you get leaky. No diddy. Stories za kukap. Jovi silly ona shindo kijifanya. When you hate to get misses. Hakuna teme kudeliver. Ona shindo kibor. Ronja wezi mamu kona mimba. Izi marima sinajua. Ebu kam tukoneshe venye bazi kukiwa. Story za kukuja. Kam uku west ndo ujue si mavuta. Izi enda kufata kimagunga. Try kutu this ndo ujue si uvunja.
Nimeshinda kwa trap kumbuka misi waja. Na niko na mabro itajipa join shala. Napiga sala kadela sita parara. Maheta na bonga nyota yangu inangara. Ukikam vibani mahedi utapata. Nitoke kwa blog nibeki tuminataka. Dili niko on ni pesa mini nataka. Anakudo hiyo biza itapangwa. Anakufom pia uwezi kunipata. Manzia kome vai mina pita nayo fast. Shika nayo baby girl turn it down. Mkibonga sana mina zidi tukupanda. Hakuna masa ya kushiko hiyo lada. Walingoja ni fall mina zidi tukungara. Maheta kibonga wanazidi kuparara. Napiga mabizi kadela hota nipata. Nasaka hiyo chendo kiningora na jikata. Mini korud fika bea raka faster. Misi na time sipendi kubonga sana. Simedi na fala mina penda pesa sana.
Nanga mizi end. Hakuna teme kutu trust. Tuko on bila cap, bila ganji to invest. No tip. Stories za kujifanya arrest. Ni mapet. Amwezi come wet. Wananga mizi end. Hakuna teme kutu trust. Tuko on bila cap, bila ganji to invest. No tip. Stories za kujifanya arrest. Ni mapet. Amwezi come wet. West side to the west.